Lufa.
Why the one?
Switch.
Garu meni washa. Nani yaro sto yangu na nani ponye. Garu meni washa. Nani yaro sto yangu na nani ponye. Garu meni washa. Garu meni washa. Garu meni washa.
Nikaanza peleka round kwanza, nikamwendea kumomba tenda mama. Kambuta chemba tema cheche kadha, kumomba denda kaniambia tama. Ona resi atakujua na jama. Nikaenda resi sikushtuka kwamba laba usio demu wa majina na material. Ningumu kumpa vina inge interior. Mi waga OG ujasiki original. Nataka ni kumiliki staki kikindo.
Nakusakanya kila kona sikuoni. Nakaperemba ukwapi mama.
Garu meni washa, na yaro sto yangu na nani ponye. Garu meni washa, na yaro sto yangu na nani ponye. Garu meni washa, garu meni washa, garu meni washa. Garu meni washa, garu meni washa, garu meni washa.
Arosto, sinache na arosto.
Kanizungushia, kukomba namba ukanizungusha. Ukanambia why you worry G. Tupa wate mbaka kuna kucha. Kadhani yangu yote kumbe cha ukucha. Unanivusha, rusha. Samaki nja maji umenivusha, busha. Haukuni aga ala msiki no. Haukuni achia siki no. Umeniacha tuna ala ya msiki ho.
Nakaperemba, ukwapi mami. Nakusakanya kila kona sikuoni. Nakaperemba, ukwapi mami. Nakusakanya kila kona sikuoni.
Garu meni washa, na yaro sto yangu na nani ponye. Garu meni washa, na yaro sto yangu na nani ponye. Garu meni washa, garu meni washa, garu meni washa. Garu meni washa, garu meni washa, garu meni washa.
Walikuwa rahis. Sikujua kutongoza kwa ni ngumu like this. Sikujua misi jui kutongoza like this ha. Kumbe kushobo shobokewa kwa pata. Kwangekewa ni kwanza kondokewa. Na maujuzi yako ya watoto kwa tokea. Na upuzi wake leo mtoto kapotea ha.